I've been stressing about us. A lot of things I've been facing cause of love. And at some point I can't but love is tough. But wakazo ngobati kau can't believe it's a rough. Nyaya zemoyo naisa tangika. Pane waka ugocha wese ukakangika. And then you came past na time wakashikanika. Takuto vipa tese so sundo swakandisha misa. Saka ndenge nchiku funga iwewe. Uri mkaka ndicharunga iwewe. Moyo mangu hauchabuda. Ulijieza kanda suwari chabuda. Ndrugugu funga iwe. Uri mkaka ndicharunga iwe. Moyo mangu hauchabuda. Ulijieza kanda suwari chabuda. Ndaitapilaka wakati wacha iso. Moyo muti waka mera zwa iso. Si wangu inini waka mera chaipo. Mestia zwanda dana nani. Zauriwe watodiwa. Moyo wangu ofe wakasiwa. Zwanda dana nani. Wega wangu sara mfumba na kukupeke zari ngoji karira wakumba. Saka ndenge nchikufunga iwe. Uwe mkaka ndicharunga iwe. Mboyo mangu wauchabuda. Ulijieza kanda suwari chabuda. Ndruku kufunga iwe. Uwe mkaka ndicharunga iwe. Mboyo mangu wauchabuda. Ulijieza kanda suwari chabuda. Nekuti uno diwa jaizu. Diwa jaizu. About us, a lot of things I've been facing cause of love. And at some point I can't but love is tough. But wakazo ngobati kau can't believe it's a rough. Nyaya zemoyo naisa tangika. Pane waka ugocha wese ukakangika. And then you came past na time wakashikanika. Takuto vipa tese so sundo swakandisha misa. Saka ndenge nchikufunga iwe. Uri mkaka ndicharunga iwe. Moyo mangu hauchabuda. Ulijieza kanda suwari chabuda. Ndrugugu funga iwe. Uri mkaka ndicharunga iwe. Moyo mangu hauchabuda. Ulijieza kanda suwari chabuda.